kale gacalo
gacale gacale
kale gacalo
gacale gacale
dambolay aadan ugu jecliyo hadlaha deegina gurshaagi baadii tiyo gaadin hugu badane
kale gacalo
waykan waykan
kale gacalo
waykan
Come.